kun fara kuzi kana mara twacheka tunanuniana na kila tunapokwazana tunapatana me and you my best friend liwe la usiku ama liwe la mchana liwe kwenye nafasi ya mapalipo bana mpaka tukashindwa kuonana tutapigiana me and you my best friend baby wangu atanipa mandingo kila nachotaka tapata ila siku nikiwa single we ndo wa kwanza kukufuata na isitoshe unanijua jema oh rafiki mwema my best friend.
My best friend.